Asanafika mshikeni,
mshikeni,
kumbe kalewa mshikeni,
mshikeni,
ataanza ugomvi mshikeni,
mshikeni,
zimempanda mshikeni,
mshikeni,
uya dansi kileo au mapusa, mixi mafuta mwampusa, nachotaka kwengine umekusa, unavimba na za watu virusa, kimempanda, kimempanda ndio, kimempanda. Kimempanda ndio, kimempanda, kimempanda ndio, kimempanda, kimempanda ndio.
Kwanza kalewa, ona, takielewa, bwana twende.
Yeah, asa nafika mshikeni,
mshikeni,
kumbe kalewa mshikeni,
mshikeni,
ataanza ugomvi mshikeni,
mshikeni,
zimempanda mshikeni,
mshikeni.
Leo mama, leo mama tena, leo mama, leo mama tena,
leo mama, leo mama tena, leo mama,
leo mama. Mshike mshikeni, akizungua mwacheni, mshike mshikeni, kumbe kaliwa tabani,
mshike mshikeni, msobe msobe mbebeni, embo mshikeni, ata saura zarani.
Kimembamba, kimembamba ndio, kimembamba, kimembamba ndio,
kimembamba,
kimembamba ndio,
kimembamba,
kimembamba ndio.
Remember, we got it from ZRantsMusic.com.